madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlaya shirka soomaaliya ee taageeridda ama taageerista hay-adaha amniga oo maanta lagu qabtay magaalada New York ayaa sheegay in shirkan uu ka turjumayo aragtida dowladda ee ah in ay dowladdu iyadu yeelato mas-uuliyadda amniga. Waxa uu sheegay in shirkan uu yimi waqti muhiim ah oo ay Soomaaliya ay helayso dayn-caafinta ka mid noqoshada ururka bariga Afrika ee EAC iyo weliba bilaabista dib u eegista dastuurka. Waxa ay muujinaysaa sida ay nooga go'an tahay inaan waddanka kusii taagnaano, waddadan kusii taagnaano oo aan wax u qabanno Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay in laga taageero hay-adaha amniga ee Soomaaliya.
I hope this conference will provide more clarity on how our international partners can continue to support our government in building an efficient, effective and accountable Somali security forces as per the prioritized needs in the security sector development plan.
Waxaan rajaynayaa in shirkan uu kala cadayn doono qaabka iyo weliba sida ay beesha caalamka ee aan iskaashiga leenahay ay u soo wadaan in ay dowladdeena ay ka taageeraan sida aan u dhisi lahayn ciidan howlkara taya ah oo lala xisaabtamo oo ay Soomaaliya leedahay. Waxa uu qiray in ciidamada dowladda ay dib u dhacyo ay kala kulmeen, waxaana uu sheegay in dowladda ay ka go'an tahay in ay sii wado howlgallada. Waxaa kale uu sheegay in dowladdu ay xayirtay akoonnada u lahaayeen Al-Shabaab iyo weliba inay isugu yeedhay culimada Soomaaliyeed si ay u muujiyaan mowqifkooda. Waxa uu sheegay in dowladdiisu ay doonayso inay qorto 10,000 oo macalimiin ah, kuwaasoo 3,000 oo ka mid ah haatanba la qaatay, isla markaana ay tababar ku jiraan. Waxa kale uu sheegay in ay badankoodu ay ka howlgeli doonaan deegaanada laga saaray Al-Shabaab. Waxa kale oo sidoo kale uu mahad celiyay madaxweynuhu ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya oo uu sheegay inay fursada siiyeen dowladda Soomaaliya inay kacdo oo ay hesho firaaqo ay qaranka ku dhisto. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in wejiga labaad ee bixitaanka ciidamada ATMIS lagu jiro la dhammaystiri doonaan idhaahday ama lagu dhammaystiri doono usbuucyada soo socda gudahood.